Olivia Jazzy Lombo. I text you, got inbox. Your baby face, your baby face. Ah, nimekupenda tu kitambo. Maneno yangu ya mafumbo. Call me romantic, I'm romantic. Nifanye pendo letu kapacha. Nasinaga mawenge misto kwacha. Sababu we mtamu kiunakata. Amini wendo asimichanya. Kwanza unipa kidari upendi nipambabu. Walivu safi safi wala so mchafu. Unipa viarali unipinye mafu. Shanga kiunoni nazikata kama nyavu. Nasukuma ngozi paka kwa sakafu. Unitolea kili zote za kifiatu.
Tutaki pole ni maxi ni memridia nampenda ni memridia ni mnataka niliasa oh
Zaira 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 yo my Zaira Zaira we Zaira Zaira we Zaira Zaira
nipe katoto
Zaira Zaira
ndani kwa moyo.